badizanga obikunganya ngabyo nano bisimbisenju babanga bateze misanvu mukubo akule message olaga kirabe ngalo kindo batuita tusomoke minga abantu basitani batitizi batachitangala na nduru bye bakola bisebutala oyanike kweza bwe awo batitizi nawe bagalochie kuba balaga abantu kyebintu bizibu nnyo katuwe bala babikose bamwogerera nnyo bamulemesa aveewo alimu balaga obunafu abakuwala n'abatiitizi nawe bagalochie kuba balaga abantu kyebintu bizibu nnyo katuwe bala babikose bamwogerera nnyo bamulemesa aveewo alimu balaga obunafu olumwe bitunyiga okujja bijja n'olabanga ebibi naye ekibireeta okujja biba bigezesa busobozi bwo kati g'omala obbiwangula okenda ku ddaala eddala wabula kasita bikuwangula n'olyovaawo n'okkawansi abawangula ensi si bagagga oba ab'amaanyi naye abawanguzi baabalemera ku nsonga awo bakiitizi naawe bagalokye kuba baalaga abantu kyebintu bizibu nnyo katuwe bala babikose bamwogerera nnyo bamulemesa aveewo alimu balaga obunafu abantu abasinza katonda mu nsi tabajjirawo bizibu naye bwe bibasanga abayamba ne bawangula ensozi abawa amaanyi agazirinnya n'abakuli obubi ogenda kubawangula tebakulimba nti abatakwagaliza be basalawo wabula katonda omu yamanyi kyoliba awo bakiitizi naawe bagalokye kuba baalaga abantu kyebintu bizibu nnyo katuwe bala babikose bamwogerera nnyo bamulemesa aveewo alimu balaga obunafu waggulu kasolyakoomumanyi wabaayo ebire naye waabaagala okugulemya ensi eriyo katonda akulwanira goliyafe yalinga mukambwe naye dawudi yamuwangula nawe leka nkukwase katonda abeere nfumuyo oyo ayina amaanyi si mwana w'abantu gwe nkukwasiza era weraba abo batiitizi naawe bagalokye kuba baalaga abantu kyebintu bizibu nnyo katuwe bala babikose bamwogerera nnyo bamulemesa aveewo alimu balaga obunafu abakuwala n'abatiitizi naawe bagalokye kuba baalaga abantu kyebintu bizibu nnyo katuwe bala babikose bamwogerera nnyo bamulemesa aveewo alimu balaga obunafu kyesefe abakuwala n'abatiitizi naawe bagalokye kuba baalaga abantu kyebintu bizibu nnyo katuwe bala babikose bamwogerera nnyo bamulemesa aveewo alimu balaga obunafu semakulu abakuwala n'abatiitizi naawe bagalokye kuba baalaga abantu kyebintu bizibu nnyo katuwe bala babikose bamwogerera nnyo bamulemesa aveewo